les malidor rew bana kettina sara der ndongu farde seria galle kessa bamede non jinganawdu poral hakunde rewbe worbe seria mali handen ka ana donire do fetchore fina tawa meden hakunde rewbe e worbe golle mu ana janjinde wayde poral worbe rewbe len ndongu ko sabi dun bantude jon suudu dindaado muudum mo heddaaki ana lolli on debbo ana jatara jawdi ndi galle nattudo o bantata so wondube ngodo hakkilo kolliti yo notaade debbo mayraado o pati yantale walanaare kanyo hebde jeel galle nattudo o non jobinodo futte mayraado o du ana waawi latanaade dum tampiri nde didi adan fooni fayso o yida dindaado gori ko kiddo o dum wajim bintomo didabel muudum du bantudo ma o du ana waawi yebaado ma sabe yo batefa hebarona tan wonduno ko buri hewde e seriyaji finatawaade meɗen ana dallinɗini keɓal leydi heedi rewɓe mayraɓe fuu ɓuri heɓude tiiɗallaji muɗum fawarde e keɓal ñamale bankiji fa cooda leydi so debba wawali heɓude talkuru dewgal muɗum na talkuru jibinande sukaɓe muɗum galle ɗo ɓamanoɗo ana wawi salanade gongiranta ko dewgal makko debba ana wawi du yaltinede galle ɗo ɓamaɗo fawarde e tetede sukaɓe muɗum keɗe tindini ɗiɗi fa ndenon galle mon onon worɓe ɓamɓe gattane hakkille moƴƴinde talkuru rontade fa fecca ko jogui ɗon ɓeydi hen du ndese fa gasa talki dewle ɗe kumuɗon mali jaɓani protocole de mappito banggal ndenago e ɓamtare hakkeji rewɓe kollitinɗo rewɓe mayraɓe dona jawle sara e muɓɓen ley gueɗe pourɗe keddoto ley galle ɗo ɓamanoɗo fawarde du e suɓade gorko ɓantowo ɗum
mi miɗo yelli to pittade batane an fawarde mo sukaɓe an so allah ɓamti goran